Dishes on our work loss. Africa princess, go get your back in the love loss, baby. Mopa, you and me for real. Yeah, 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 yeah. Oh, na, 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 na. Oh, na, 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 na. Penzi langu wari hudi. Hollywoodi lanukia kumpenda sina budi. Nitangaze hadharani kibidi tufanye makusudi. Atogopi tantarira zao, maneno nchajao. Wanafanya maneno, baby sikufanya matendo. Imani nilonayo ilitengenezwa na wewe. Uko nyuma nilianguka ukaniokota ukanipangusa. Upendo tulonao umetengenezwa na mimi na wewe. Hapo nyuma walituangusha tukanyanyuka. Penzi tamu, neno penzi kwangu tamu. Neno penzi kwangu tamu, jamwa mapenzi matamu. Penzi tamu, neno penzi kwangu tamu. Neno penzi kwangu tamu, jamwa mapenzi matamu. Na
shaka kwenye akili yangu ni wewe peke yako umenika. Kwingine roho inakata. Oh, moyo umekwamini, maana unishi akilini. Sijui umenipa nini. Au umenitupia kajini, ndo maana umeniwini. Maana unishi akilini.
My love,
imani nilonayo ilitengenezwa na wewe. Uko nyuma nilianguka ukaniokota ukanipangusa. Upendo tulonao umetengenezwa na mimi na wewe. Hapo nyuma lituangusha tukanyanyuka.
Penzi tamu, neno penzi kwangu tamu. Neno penzi kwangu tamu, jamwa mapenzi matamu.
Back to the lovers, baby.